nitakuona siku mwingine. Na bado na kulinda, when will you come back again? Unabadilisha my days like sunshine and rain, girl. Na lina kumanyiza mazi na soda, come pop champagne. Yeah, yeah. Ulinyaja bila warning, ulinyaja bila complain, love. Wanasema ulipata gentleman, gentleman guy. Yeah, yeah. Down, 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 like down, down below, downtown. You are so beautiful, my food and water, my love too. Siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu ni toki. Yeah, siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu ni toki. Siku nyingi mimi siku oni. Moyoni mwangu ni toki. Mpenzi ndo usione so. Mpenzi ndo usione so.